Kigure na chep chep, agoa chep chep, akase a cheng cheng, tukunji a meche, kiwa gase boss set, nega se go set set, killing every sentence, giving me a 10-10. Take it one step at a time, shit steep, but I'ma climb. I ain't living a lie, so they better know I'm alive. Gotoja manango aja ange tu inyuta agonda motaja. Nalekche giga seji babi goma bebe raga negi go itajal. Agonga nyoruba rainda abaishe ama betamu matajang. Koje mateja goma metaigi choje koske engolinda basang. And I can tell you in Swahili too. Hakuna mwingine ni mimi too. I know other way ya kuenda you do what you gotta do till they'll fuck with you. And if you don't work then you try it again. That's what I'ma do till I'm first in a game. You go hear my name, I be like oh damn. Painting speeding flames. Loco, making these niggas go loco. Nairobi, hari Stockholm, washa jua, chep ni moto. Right now, mindo ndoto. Watch me post for the photo. Boy child, anatokwa joto. Jumindo, niko kwa soko. Yeah, this time ain't nobody holding them breaks. You know that I'm always winning the race. Kukachili kuwa back in the days. But see nowadays, that is a name. Leta kashe, shemena ye raise them. Hizi flow zote, mena ye embrace them. Kale mkali, you already know it. Niko na kali, we better show them. Bitches thought that I was joking. Cause I played it low-key. Bitch, don't play with cozy. Well, look who's that boarding. Y'all don't know what's loading. I'ma act like it's so low-key. You know, is it calling Jean with a lot of energy. Ogasit, ogasit, ogasit amu magoya sis. Ogasit, ogasit, magolo asigoluwa sis. 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 Ogasit, ogasit, ogasit amu magoya sis. Ogasit, ogasit, magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis.
When I think about where I'm from, I say God bless me. Gunshots to my birthday song. All white come a Presley. If it ain't progress, don't bother kustaki kubanja na nyinyi. Rizo na jipanga kazini ya swes jayo na bom janja kamimi. Liapa ya kwamba stacha wa Kenya wanipatia stress no way. Wasani wanapewa pressure na mbogi medunga kwa keyboard and get no pay. Wanataka kona nikirudi kayole bastaki seriously F those days. My rapper my boy wamedosi uongo basai tunachachisha na chef koske. Kamziana kushow vile utaishi maisha na yame charara gonga fala. Most people wale si utegemea ati wa support ndio wale wa ubonga swara. Western boy toka bondo bajizi na nikubalisha kuita bungoma da. Ratress vile na watoa kwa picha wanafunguka utadhani o manyala. Ukitaka niti Spike Lee, been straight sit and we from your side B. Nilianza piga weda bila ID, ego kubwa shinda watu utumia type C. And the next day I see, chini tick go under leo Nike. You don't gotta like me cause muda niko stone jicho nyanya utadhan Medusa. Shingo ina meremeta bling bling. Beat kani noma lazima ni tag producer. Vince pia anakuanga kingpin. Sinyinu mweluko muna piga tight na Supra. Back then when it was the in thing. Sawa supo kwenye mina kunywa kabambucha. Homolo aka Mr. Ring Ding. Kila verse ni kesi. Bona muki blanda kila time you want to castigate me. Cause I've been winning and y'all let me happy lately. Vitu nimepitia ni ngumu so you can't relate. Siulize mbona miwa nimebonda juu hata kama ina rap si cheki. Mi pull up ki one man army. Mi kuflop ki wanga utani. Juu niko street mita na panga uzani. Then niko gym kutrain na kate utambi. Napiga spray colonia shada au bangi. Nataka peace avoid visanga au dhambi. Inani peace vila marapa au kambi. Kutaka beef na wengi wawezani.
Ogasit, ogasit, ogasit amu magoya sis. Ogasit, ogasit, magolo asigoluwa sis. 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 Ogasit, ogasit, ogasit amu magoya sis. Ogasit, ogasit, magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis.
Hima isha na kushoma na kunanga pressure. Kakuna shida mahali rada tuna. We fallers we get up na tunazidi kuchachisha. Ukiwa focus hakuna kitu itakutisha.
Chef you know I be on my bees. It ain't about it then no no please. Who else be on and on just like this? Locked it in and you didn't get those keys.
Magolo asiguluwa sis. Angolo sisi nunuwa cheap. Mangoto zangu ni pure silver. Kamtotoka na dimbuwa chips. We monchoka au jajua bees. Niko tononoka na chafuwa streets. Nairomba ka ocho na tambuwa this. Boka nkwa dhoboda juicy huwa fisi.
Ogasit, ogasit, ogasit amu magoya sis. Ogasit, ogasit, magolo asigoluwa sis. 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 Ogasit, ogasit, ogasit amu magoya sis. Ogasit, ogasit, magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis. Magolo asigoluwa sis.